Oh, na 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 na.
Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda, na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda, na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mwanadondoka. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mwanadondoka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha anamfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha anamfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Naogopa, 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 naogopa. Wenye safari ya mapenzi mimi siusiki. Naogopa, 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 naogopa. Tena tochi ya mapenzi sinimulike. Nimeyaona bayana, no maana sitaki kumbuka ya jana. Alivonidanganya, moyo wangu kapiga dana dana. Nimeyaona bayana, ndo maana sitaki kumbuka ya jana. Alivonidanganya, moyo wangu kapiga dana dana. Kwani nilizama pendoni, akaniteka mapenzi. Tena nilimweka moyoni, lakaniona mshenzi. Unaweza sema pesa ndiyo breki, ila mapenzi ya yasomeki. Umemteka kwa mali na cheki, kumbe vyombo anakula muza magazeti. Unayemwita baby anaweza bebwa kama begi. Mapenzi yanabadilika, unaweza ukamwita shemeji.
Pour la vie, je t'aime pour la vie. Oh mon amour, je t'aime pour la vie. Nikiwa karibu na wewe, yeah. Nikiwa karibu na wewe, boy you make me weep. Oh, I get shivers when the sun hits your brown eyes. Baby lead the way and I'll comply. Napenda ukinipapasa, roho unanitakasa. Oh yeah, je t'aimerai pour la vie. Oh yeah.
Oh yeah. Umenivunja vunja viungo vya mwili, kwako niko hoi tabani. Ndumba ndumba zimekithiri, mambo doi doi tafarani. Uzika utunga kwa sindano, moyo kaushona. Nikiteleza kwenye mabano, unakona. Nilaze kifoni mwako, nikihema taratibu mama. Sheshena kwa michezo yako, mwalimu meniharibu mama. Oh, love you, shote me pour la vie.
Kita kita kila siku kwa nini ni kwangu mabicha bicha. Asina galamu, naonyesha kujalia, one napenda mwenza chuma zimenivamie. Anazama na kwa yote niliyofanya kwake yeye.
Nadiona hodari, juu ya penzi la sina habari, juu ya
si wapi mafua. Wanaopenda kudadavua, siye tunapika na kupakua. Eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Kikoni kwangu kaingia mdudu gani? Mara kwenye kikombe, mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani. Uenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota nyasi. Dirisha nafasi kuigombania, kumbe basi nimeja na mlango. Ayo ni mboni yangu,
kiza kinene,
kibatari utambi umetumbukia.
Kiza kinene,
trying not to diss you. Mwenza komi nilikozi na ishu mpenzi. Hope uko sawa, my darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda buto yangu maumivu. We yangu dawa, oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni kani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Ai, haya ni maruani. Yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchakua. Tushazamisha meli, yameisha. Nitaambia nini waingo, muhana tiena. Na ama feelings, ikawa sikiwe.
Hayaoni macho yangu,
kiza kinene.
Sinsema, toto mpe fungu wa zabima. Kanitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama,
kana inama. Kana voyo, kana voyo, kana voyo.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama,
kana inama.
Kana voyo kota kama uwasama.
Paka mpiri kwiri sikopesh,
sikopesh.
Na mupa mpiri mbiri sina break,
sina break.
Na kadundisha mwiri kitenes,
kitenes.
Kameni kiri kiri imara kes. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua.
Ama kitoto, kupa kwa chini chini, ama kwa ngoko. Golisa bini bini, ama kimoko. Chenga mwilini, nini yoni boko.
Amoko!
Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, katoto yani dosalale. Hey, dosalale. Nakapa fishi kambale.
Bidu bidu,
oh bidu,
bindu bindu,
oh
yani nakachimbu chimbua,
oh, chimbu.
Ah,
bandika pandua. Oda tate, yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua.
Levo zako hawafati mbwa wa uswahilini tena koko hawangati una marashi mwilini wao shombo la samaki ya kwa kunyuzi tisini zao zinafika mpaka laki tunawachoma kama nungunungu wanakesha kama sungusungu Betty Jackie Chan mtundu Adi na kuimbia kizungu Got you have that thing and I call you queen Got you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Got you have that thing and I call you queen Got you motivating a liar And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife Mommy, baby, cool it down I love the way you put it on your dance floor So clean when you do the dance, I know I just want beside you give me that My baby, one phone Yeah, 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 yeah. Give me that So that you want for me
Bad girl, how you ever single? Make you my queen cause I'm single That's how the thing go You know it takes two tango Cause I be praying every day and night too Say make you come my way thank you my love I bless the day that I got that thing and I call you queen Girl, you motivate in my life Baby, I'm your king, gonna get you a ring Cause I wanna make you my wife Girl, you got that thing and I call you a queen Girl, you motivate in my life
Waficha nyeti kwa vijibwaya Bendera ya pata upepo Nilichotaka kisha timia Tunasubiri kuio na pepo Kwa vile jaka tutunukia Ex nenda salama Wasalimie habimada wabovu wenye bleachi Mweza kona mpanyama Haichomi ya na ilitaka meki mabichi
Masa kisheka mpole
Usifanya sira pole 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 Dunia nataka stara pole pole
Nikikupigia na kucheke tu Sija misi mikasibu Miji na mengi na uliza kako salama tu
Umenikosa
na juu ando mana bado kubita Unampamba tulo nae la bado unanikumbuka Fujo za nini shida mbona Swajabu kushindwana vijembe moja kumoja Kame bibi mfigo mama Kicho vunguni so nisha goma kuinama Nisha kata utumwa shika msini za konenda Silete noma, punguza mzuka Pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. Kwa chana ndo tajuta utadhani ugomvi na Hitler Bato la kimbio zako tazikumbuka Na kuomba sana kakwa chana tuachane kwa watu wazima So manoma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana Awe mwisho kupendana, undo mfano kutemana So milima sini watu pengine tutakutana
Usifanya sira pole 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 Dunia nataka stara pole pole
Chuchuma kama vile unafua Kama unapika basi nije kupakua Chuchuma kwenye chocha mabua Ila chunga mchanga singie kitumbua Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo Chuchuma unitoneshe kidonda yo Chuchuma unanyoka na konda yo Chuchuma
mwenye mlima kidonga yo aika toto
moto mo
moto moto
moto mo
ai bai koko
moto mo
joto joto
moto mo
kamata ukuta shuka mpaka chini take down zungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
kina dada mko wapi
Mbao mbao, tuku nyema, pilau lau, nipe supu tena Mashau shau, kana sinema, yani kana kulandizi bila kumenya Basi nipe za kichina,
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee
Mzamba,
viuno vya kusigina,
Mzamba,
fanya kama Jet Li Navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa ito Na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito Aika toto
moto
moto moto
moto moto
ai bai koko
moto moto
joto joto
moto moto
kamata ukuta shuka mpaka chini take down zungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
kina dada mko wapi
Napenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi nuna tekenya na kufanya ulewe
You must see chocolate monster So read my contemplates on that And baby better write for me And show me that you're mine oh, oh. I'ma go downtown for ya Call you king put the crown on ya And baby take your time with me Let's flow like river nine
Aba, asa show me le kitu amekupa mama Embuchu tama kama inazama Nikupike chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Yoni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Konyeshe kila menipa mama Tuwafunge kelele Wana wanao Never leave me solo Or disappoint me with this basic hole You make my mind go loco loco Utawapa misemu wa noko noko And you better tell them that you're mine Better be my ride or die Kabla ya kuwika jogo Asubuhi ni amshi na kimoko
Mama kasema mwali mwana Mepata ntuhie simba Oh ntuhie simba Oh ntuhie simba Chenga vidanga dana Vicheche nchuni simba Oh nchuni simba Oh nchuni Asa baby mbushomi le kitu amekupa mama Embuchu tama kama inazama Nikupige chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Yoni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Konyeshe kila meniba mama Tuwafunge kelele Mana wanao
I saw your love give me fever All the time you come I done the shiver Now you be the one just believer La diva, my diva Oh you turn Batman to Zina With your sexy body Carolina For your love I go fight like John Cena Ata kama nikiwa nguvu sina Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanye mavitu Baby mavitu
nikupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa usiku,
oh baby.
Tufanye mavi,
oh baby.
Vitu, baby.
So take it slow, napo wine.
Jaja, yo buddy, jaja. Jaja, yo buddy, jaja.
No, 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 no.
Jaja, yo buddy, jaja.
No, no.
Jaja, yo buddy, jaja, baby. Jaja, yo buddy, jaja. Jaja, yo buddy, jaja. Jaja, yo buddy, jaja.
I hope you know say this equese where you got it for back in they make me the quick 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 baby quick 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 come to pack your ese nese nese zamendani narungu kumredi ki pepepe ki pepepe
oh la la la
your body fine now when you whine you blow my mind. I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu, mchana kwa siku, tufanye mavitu, baby mavitu.
Kupe kila kitu. Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane. Aha, ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza,
sonona sonona.
Eti, lini utapata nafasi?
Sonona sonona.
Oh baby, oyo, nambie basi.
Sonona sonona.
Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sonona sonona.
Mwaga wino wakaramu ya penzi langu, chimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana sesere kunichezesha. Mimuoga machosoni, sijeshikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vi popcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na hisi la moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, japo unionje onje mwenzio. Penzi linanilegeza,
sonona sonona.
Eti, lini utapata nafasi?
Sonona sonona.
Oh baby, yoyo, nambie basi.
Sonona,
nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Unanchanganya.
Wake up,
Hata kama ntakosea usininunie baby. Na mie bana sunajua mwanadamu. Na mie na unavyo nidogesha ukijia kuacha mwenza ako nitajutia. Utanitoa roo, yeah. Utanitoa roo.
Habari za mchini kwa ni nini? We, natoka na mimi kwa ni nini? We, mchezo mchezo na baby ya mimi. We, tulipotoka na jua ni lini? We, sema kweli, nishampata, nishamnasa. Alafu sasa, na kwenye bedi mtamwa swa. Chuma mimi, ila sumaku ishanasa. Pelekeni angaza uo wenu shauli na sasa. Anavyo zungusha, iko kiuno. Mimi, ndo, nazidisha mikuno. Wana ukutaka sasa, unavu wafutia michuno. Wana ukutaka usingizi, wakisike miguno.
No. Unanichanganya, unabonifanya.
Mabari ya toka buza tulifika. Waweke fensi tunarukaga ukuta. Kama mafisa tuachage ata mifupa. Mifupa chamtu mavi wanashikaga ukute. Bia tatu ila badayo tajutu. Kama ulipinga basi leo tunafuta. Tulifuta. Watu wanaruka majoka uko. Viuno vimefungwa mota hivyo. Siku chafu wana boxa uko. Mjoma katangaza doa uko.
Ae, ae, mama ae, ae.
Panya na paka, usanisha. Nyama kwa nyama, usanisha.
Mama we.
Oh my, kikanyagia. Hatari ya moto inaunguza. Kucha, simamia. Mgambo wa murungu suuza.
Gande gande kama ruba. Nipe mahaba na huba. Wasema umetoka buza. Beba bebea buza. Mambo yente yente, teke teke. Ongeza makeke kumali pake. Chumbeza mele, kitu dedede. Chumba ni karate, mixa mateke. Usiji ukansusa. Napenda ukingusa. Safari nafika. Hasa ukini oleza, yeah.
Usanisha, azi na chanya. Usanisha, panya na paka. Usanisha, nyama kwa nyama. Usanisha,
mama we.
Usanisha. Usanisha. Usanisha, azi na chanya. Usanisha, panya na paka. Usanisha, nyama kwa nyama. Usanisha,
mama we.
We, linunesha njia nzuri nsipote. Taka we, ukupenda tukumbane we. Ukutaka kuniona mina shida sotu kila mida nikomo we. Sikufuata ulivyo taka we, ukupenda tukumbane we. Ukutaka kuniona mina shida sotu kila mida nikomo we.
Misisiki,
misisiki,
unafula baby.
Fuata ulivyotaka we, ukupenda tukumbane we. Sikutaka kuniona mime shida so tu kila mida mikono we. Sikufuata ulivyotaka we. Kukupenda tugombane we. Sikutaka kuniona mime shida so tu kila mida mikono we.
Misisiki
Winton, I was in town, Kizon, Kinanda, sauti yake maina ikipanda. Wako nishafika sasa ya nini kudanga. You my baby looking so wet. Kishi meshara ama viki it's okay. Excuse me baby, can I take you for a day? Wako mesaliti amri mateka I can say.
Men selector.
Yes,
girl. Nimekupisha bwana ninakujuta bwana. Nipe mama, nipe mama, tujenge kiwanda. Tutoe bombe zote hata wani ya kitanga. Minajua kwamba wana concentrate. Niko kuwacha baku negotiate. Wako wana ngoja sana kufinishate. Lengo lao kubwa ni kupenetrate. Uje ni kubebe mgongoni, madia. Tucheze michezo ya utotoni, madia. Kwa furanda za mapo machoni, madia. Oya, 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 I say, I say.
Kinanda,
toto sauti dai, ya kutoa nyoka pango. Soma kiwa ndani, kama ndege mwitu. Pashuka, pashuka, uje kunikanda. Hebu shika panga, uje ulime shamba. Sing for me, sing a song, Kinanda. Ukijoka sana, jilaza kwenye kibanda. Univa jinogesha usoya. Unawafunga midomo. Uchama lipsi za kosho. Mato shika na mikono. Univa jinogesha usoya. Na wafunga midomo. Uchama lipsi za kosho. Mato shika na mikono. Uje ni kubebe mgongoni, madia. Tucheze michezo ya utotoni, madia. Kwa furanda za mapo machoni, madia. Oya, 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 I say, I say.
Toto sauti lai ya kutoa nyoka pango. Soma kiwa ndani kama ndege mtu.
Nakupa stahiri, hakupi unachotaka. Kwa mana nimetulia, na kukabidhi mtima. Naridhi kifungu mbili, kukosa na kupata. Kwa unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Etia tuendani wanajichosha, na kujipatabu. Oh, potosha. Umeduna mwarabu. Ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki. Musijipeta.
Mabu, mabu, mabu. Oh, la, 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 mabu. Wanatamani niwe nimekwisha. Ulalala wakuchukue kabisa.
Love sweet.
Oh, ulalala
wakuchamba. Unafanya kazi
kabisa. Ulalala.
Kapikia
Moyo wangu nata, nata unavyotaka, nata unavyotaka, ila chunga usijeleta maafa. Moyo wangu jeuri, moyo wangu kiburi, nata unavyotaka, ila chunga usijeleta maafa. Moyo chagu wapakutua, pakuchutama, pakuka, pakusimama, pakutembea, pakukimbia moyo. Moyo wangu kichafu chefu, moyo umegoma vitu vichafu, moyo unataka vitu nadhifu vya kuridhisha mwili. Moyo auna shofo, moyo bingwa wa nyodo, moyo hutaki shobo, 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 shobo. Moyo wangu jeuli, moyo wangu kiburi. Jeuri, moyo wangu kiburi, yeah. Ukileta dharau, moyo unakusahau. Moyo ukijona mzuri, moyo unaleta jeuri. Moyo nakupa cheo, wewe umiliki wa hisia zao, yani kama mti wenu shirarao, shirarao.
Hapo walotaka kushindana na moyo wangu wakaferi, tena walisubutu kupigana na moyo wangu wako chali, chali. Moyo wangu jeuli, moyo wangu kiburi.
Jeuri, moyo wangu kiburi.
Mweza kumi international game za uswazi,
zizi tole imacho.
Nafanya za kibabe wezi show zangu,
zita kutoa jasho.
Machi ya kisima unachuta maso kusimama, kipewa karoti embu tafuna soku mungunya. Na ukiona bakora
lia, lia.
Ila unanishangaza bidada,
na jitia nuna.
Darasa nyoyo, masomo mengine weawezi hata kutoa roho. Mama mama kumbwi,
katoa boko.
He kumbwi kumbwi,
katoa boko.
Aye mwalimu,
katoa boko.
He mwalimu,
katoa boko.
Mama mama kumbwi,
katoa boko.
Kumbwi kumbwi,
katoa boko.
Aye mwalimu,
katoa boko.
He mwalimu. Sara wazazi wako, wafate pesa zao kwa kungwi wako. Oh, wali unaguna guna kajibwa koko, umemzidi tembo kwenye uzito. Oh, kwanini nisichepuke nikatafute mapenzi? Wali unataka muoko wakati unashindwa kula ndizi. Sijatulia mapepe bibie au niwezi, nimezoea masotojo uwanjani sipigi cha mkwezi.
Asubutu, mshatindinganya mambo. Ungenisikiliza mimi usingia tondromboa.
Lakini mimi nimevaa tu vizuri, wao tu wanaloo mbaya.
Asubutu, kajutu, 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 kajutu,
tag, but you don't go to slow motion in a leg. I say I wanna know you better. I say I wanna know you better. You see as I'm on gatter, jali ni unai ni make it in a shemela. I say I wanna know you. I say I wanna know you. Mtu gani wanalo? Umegonga moyo mpaka roho.
tukutane midi 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 taka niku wini 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 for just one night nikupate.
Na baby nitakubeba. I said I wanna know you. I said I wanna know you. Na mimi mazo meni weza. You're beautiful and your bum like Tera. Yeah, work your body body. Feel me tempo. Ay jamani mani, kill the dance floor. Your waist ya ni maliza. Na your hips inalika. Lips ka Mona Lisa. Girl you're sexy and you know. Kwa insta unatisha.
Gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Special for you girl. Niwe unanizi maga michechitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi too special. Special for you girl. Niwe unanizi maga michechitu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is, yeah, yeah. Two times I put up my money on you.
Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa miguu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is, yeah. Two times I put up my money on you.
Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa miguu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Mama inoka jo mkope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu.
You know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it.
I give you everything when I do.
Waleo, mimi waleo. Waleo, so wajana asili. Maisha no yale yale. Kuteswa ni kama funzo. Mengine tuyasamehe. Oh, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao. Sija kufa, ila kuhusu mapenzi sitakisho. Nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo. Staki tena kupigana pigana na okopa chongo.
Sitaki tena mlemavu akichoka nipa magongo. Sitaki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shobo, tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie, umli wangu mibado mdogo, nisitakea watu wazima. Na enjoy,
na enjoy mama,
na enjoy,
na enjoy sana,
na enjoy japo kuwa sina kitu.
Na enjoy mama,
oh, na enjoy,
na enjoy sana.
Una rangi ya chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Kitembea koko,
koko,
uko nyuma bai koko,
koko,
mzigo si wabuku jero. Soto jola boko boko,
koko,
laini nyanya ya kopo,
koko,
yani munyero munyero. Achana na kinagi, awana lolote, watasusha na jigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, chifa madangote. Ufae shela wiki, tapata kwa ristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
nyoka mkali aini. Uo,
habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
nyoka mkali aini. Mahaba yawe full charge, tukomeshe fisadi viweme. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijeme. Waka eriki magadi, ongeza na peremene. Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna esmakani, akina juma lokole. Wasikupande kichwani, wakazua mambo chochole. Iwe haipu mtani, kista michambo wanichole. Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na jigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, chifa madangote. Ufae shela wiki, tapata kwa ristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipendaro. Nyoka mkali aini.
Moko, moko. Imara kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu?
Yendo kocha na nanifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majab, majab, mahaba yake ya ajabu. Kifuani
kuni paka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mengine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nanitake nini kwake, nyombe sipewe, iwe Pemba machake chake, chagwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe, mambo shegani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike penzi kama gazeti walisome, tuadabishe sangara shombo vipweti tuamone. Nikila nilishe chapati za alizeti ninone, tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu, yendo kocha nananifunza kucheza hafu. Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu, nikichonga ananikanda kwa mabarafu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, my house baya.
Nimechoka kwa single, natafuta mrembo, toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya mandingo, nimpate pendo, ama Kiara Kobi. Hey, hey. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama tanitenda kama utile niachane naye.
Hey, wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Hey, kwetu wanapenda pozi, kuwa makini, bora uwe na pozi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Kwa kwetu waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Hey, hey, hey.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Ungesubiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, unanisikia.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Ungesubiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Ya nini kurumbana kukicha bila suluhisho? Oh, oh. Wena kisichoridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero? Nimepungukiwa kipi, unanaishi, sina tekibalaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe, ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe, ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, mwenye sura ya choyo ukome kunihihihi. Nisha choka, nisha choka, nisha choka, wacho kweli ni kuambie.
Ni kukicha vijembe,
nisha choka,
dhara umaneno,
nisha choka,
umasimango,
nisha choka, wacho kweli ni kuambie.
Nimechoka na
kila donda lina historia, madhara ya moto majivu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu.
Kidogo cha jasho langu,
ulikidharau na kukinyanyasa, utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Afadhali mimi nishakuzoea, dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako, pakara jona taira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga fedi
una matilapa nikapenda,
upepo kwenye begi
au majina niyatenga.
Tena nandika uwimo sijipe moyo labda na kufikiria, nataka iwe fimo kwenye sura ya choyo ukonde kunifuatilia. Nandika uwimo usijipe moyo labda na kuwaza sana,
nataka iwe fimo kwenye sura ya chomra ya chomra ya chomra.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren, na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo, akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando, ukileta, so unawekwa kando. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese utawawa bure sijalala, nimeficha tumakucha huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi leo. Kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
kama ni mnazi katika
leo,
kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tu vagaranti. Niko online, nataka kuchati, I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbari, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua wacha inyeshe. Sema nao wadese. Kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
kama ni mnazi katika
leo,
kama ni kishindo tingisha
leo,
kama ni mzuka pandisha
leo,
kama ni maji mwagika
leo,
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Nanane, 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 ali, ali.
Jason the DJ.
In the mix. In the mix.
Easy. In the mix.